Another H-Boy production. Westside Music Blog. .net.
Kina Alpha Rianto, Young Bali, Betrayed Part 2, Black Swag Entertainment. Lukaza chwanifa, kubacheza story evo mavani tamisa. Ape kuvaisa kwa polisi nina naitisa. Fakia mketia, nito kwa kuwa matisa. Backup yato kwa lapa mwindi ni vize chesa. Kon kukuchesa ni kumucheza bine. Nina ulike kufosala, fosala. Nata alfa, lutoba konka mwamtala. Ni kufumana kaifo, nani za maela kuvotetu. Nifumane kwa miamu mwaka mota katitet. Leso puiko kingil, yue na winzi redi. Na uli usi vila eli nani katima ninja. Nata nito kutusa. Masheleng iluka inga, but promise me one thing. Masheleng aluka inga, unakuni siya faminga. Nikuni famidu finger. No, kitiu kitiu, lusili ngile sha. Aluna nuwa mamwa ntivona papunya se sheke. Sivayo landinga kwa basketball kotia se sheke. Yeah, kwa bulozi most wanted. Yeah, I can't believe myself, ni mama 100. Mambo, toys the same share. Ufariante umanzila, we got no time rally, yeah. Mambo jambo mamina no holy rich wale mala. Sabule la same share. Famali ya mahala, after all machine jena siona. Neni kala, plus my pressure ya kwa bondi ya pete buo wakula. Asabala bala rich kei lile la kubriza. Skatamba kwempa moite zi rich kid. Baroze kutomu hata fango muyengoli vile mwango. Check, they don't call me jambo for nothing. Wavulo the most wanted or nothing. Hakuna same share. Kina king muyengo kuich kidi ni kushwela ona po. Tashimba triba kama lingeo ikela 04. Na ni chesa luto landinga mwasenta kutezi vatu. Luto punga na ni wipe uli. Kwa kushwile vatu mapokola bafumani zepeli kwa litupu. Kuich kidi ni brizi ya babla ile kimutu. Kono busiu nini utuwa milangwa na ilila. Fama pokola kumupunda nisa vile kimwila. Wena wipe ito kwele lwenzila. Mambo jambo ukalila fakulu na selisila. Kambe nile ni mina kono ni pita kwa studio. Nisile bopie muba kontrola ka audio. Phone call itoke na fafoni anda ji. Mutu yene mubata mina musa mubata ndi. Ni mufumani kwa simu wizi fela alimu. Muite kezi ni kakatoni kalikam kama atom. Do close fast fast ilu libile mwakatima anda ji. Bize bize fafon madala mwachatinga uli nicheza. Nvoka ngombe valuti seze backup. Lwakona kena mwahali mwale katineli set up. Alusa ambola kielu pita famnya kwa shut up. Molu kena 1-1 faki kuva fela jacked up. Anda ju kene kwa back donor. Nani kene kwa front door. No time to waste donor. Foke ni kena mwahali. Niswane laku ya kutisa ya boma ya mazali. Antoke na luto punkana. I to an eye. Kono yeva vulezi makuwa ye. Do or die. Mambo alusi ye kuwa pala vulambo. Neni nifela musician ke nike na kuzarambo. Nge yao ki matrix ya kuita mela fast pula. Bine ye neli ya Ronald Bababeli. You betrayed me. Alusa mbola seni pumana papasi mwami yengo. Gang gang ya black team amaski. Ye nyaki risky faba neze ya risky. Awa ikona kuwa tolo kila story vali. We got the money. Kilu na vata mile mambo jambo isi money. 2 minutes niena utoke na andaji. Mafia wona on the knees vali kati maswaki. Menili kulike mpila kantiko na inti yela. Kantike na nava kungile kungile vama niggas. Black black kafela wona kikati maninjas. Situation ikono fweka lela kutiafa. Watch out for part 3 story fire tiafa.
Downloaded from Westside Music Blog.net.
Young Bali Black Swag Entertainment XS.
Eyo dog, I see you. Shimroza Young Celebu MJ Crew. LK the Rockstar Alpha Boy Managers Mr. Moses
Adrian Nowanga Camboy Tough Boy Dios Kuchi with D Daniel DJ Gallas MW Trex Banks. Yeah.
Kifela piti kambe nukupundi lai. Nimulilo walubi ya osatimi.